Yeah. Summer one, man.
Na nyasubi ndani ya mbanyo.
Nazidi tamba wataganda anga is nyama toka nje mixa mautundu ya master keys. Wanajiuliza why kwenye biti mina nasa, na wajibu misu maku utaki muulize nacha. Sina pacha na nikifa sina spare, gumu kuelewa sasa na hasa mina wakea. Fanyeni kichupa laundi mtafanya kidumu, hata unyo maziwa wezi kupona kwa hii sumu. Hii biti na ikimbiza na sishuki juju, wana chana wakiuliza jibu yes I do. Misina nafuu na ukicheki mwisho mwaka ndo huu. Kasi ya kufro, Sam ni mwalimu mkuu. Netene bari kubari kama netali, uzambi na ufanya gumu na changanya kemikali. Biti na kata 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 kama kachumbali, ningumu kunika mata ata mkija na gali.
Tunamlilia goti, wana wanadamu wana majungu. Tunaomba turoki, wao wanakesha kujaza sumu. Hawatuwezi yao, hawatuwezi, na ndo maana tunawakimbiza. Hawatuwezi yao, hawatuwezi, na ndo maana tunawakimbiza.
Hey, wanajiuliza mbona ngoma zangu moto. Hii ngoma sio ya watoto. Ngoma zinatesa tesa soko, so international na umiza paka loko. Uyu ni nacha siyo Pac Machiavelli, niko na someone RP samo kweli. Fans wanatupenda, fans wanatombea heri, si watoto wakitatu tishiwi na utapeli. Nachana kila beat hata beat ya singeli, marapa wenu akali wakija kwetu wana feli. Hapa utapata unachotaka, flow utazipata hapa kila taka taka. Hey, maisha lopita nilim, sometimes naenda kama vile mwenda wazim. Oh, na siyo chawa sino team, sija bebwa bebwa shika dabu ni eshim. Na own game kama na cheza na body, na kula game na nashiba bila maji. Na sina nguvu za washikaji, na shinda popote iwe taifa uchamazi.
Tunamilia goti, wana wanadamu wana majungu. Tunaomba turoki, wao wanakesha kujaza sumu. Hawatuwezi yao, hawatuwezi, na ndo maana tunawakimbiza. Hawatuwezi yao, hawatuwezi, na ndo maana tunawakimbiza.